This is Hendrik Sam.
Atamboy is a chama. Atamboy is a chama. See, come on, you surround it, no ungana. Atamboy is a chama. Atamboy is a chama. See, come on, you surround it, no ungana. Atutaki uso, musikuja kutupigia kelele. Atukuangi tribal, so tukitokea musteveve. Atwa dice zone, nyina hizo prado zenyu mtembe. Shoulder side tunaringa, sini wanamulembe. Peace, love over blood, used to kiungana, check your ratio. But ni aje si work hard, na tukizeka, tupati ata pension. Niki step CBD, kama ena zeda zi, nasikia tu tension. Mdeshe mechelewa na nakuwera na unantu ntaifana kesho.
Kula nduku kunywa ganja ti, sini walu piga luku piga wanja pi. Mambanga umemada vijana wangapi, atia wana ID wengine na bangi. Washa dig vibe, maisha zigzag. Sahau mashida na madigda. Kuna time tutashindwa joku keep calm. Hiyo ndo time mtajua crime jo ulipa. Tumeshinda tunakuwekia mastika mtani. Na tupea stika titugawane machwani. Koko sick of this shit, wewe ni family. Tuna avoid polisi, hizo ndo gani.
Atamboy is a chama. See kama you surround it, tunaungana. Atamboy is a chama. Atamboy is a chama. See kama you surround it, tunaungana. Cheki, kwa ground kumemana mapoli wa mblena tumeweke lawama. Same shit muna promise kila time propaganda. Na chenye muna promise, this time last time hamkufanya. Kila mse ana rate, takubanja tunafuck stand up. Kuna mse ana kukanya. Kila youth come forward bila hair round deal, lazima tutoe hama liars. Kila youth come forward bila hair round deal, lazima tutoe hama liars. Kila mse ana rate, takubanja tunafuck stand up. Kuna mse ana kukanya. Kila mse ana rate, takubanja tunafuck stand up. Kuna mse ana kukanya.
I'm so sick of this politician. Fake promises, not my wishes. Ume kam kuni pima na jil. Account balance is insufficient. So we fight between poverty and riches. Step by step, na move my inches. Once beaten, twice shy. Aki hope on a prado bye-bye. Once beaten, twice shy. Hawezi mess na iku next time. Wanajifanya ona tu protecting. Sile ni mataxes, wana collect. Easy road, EP, wazime kukivo. Think twice, bro, never regret. Easy chuo, hawazirime kukivo. Think twice, bro, never forget.
Atamboy is a chama. Atamboy is a chama. See kama you surround it, tunaungana. Atamboy is a chama. Atamboy is a chama. See kama you surround it, tunaungana.
This a one for the nation. This a one for the next generation. This a one for the nation. This a one for the next generation. This a one for the nation. This a one for the next generation. This a one for the nation. This a one for the next generation. Zimbi ting piga riunda na su changli. Mimi na jirip na rizoram tish mamdush. Tumpaik in the ass. Tumesaidia wa mama wa papa. Youths on the road. Youths out there. Youths out there. Youths out there. Youths out there. Gomzao mashetani. Youths out there. Gomzao mashetani. Hang offend tutakai serikali. Youths out there. Gomzao mashetani. Hang offend tutakai serikali. Youths out there. Gomzao mashetani. Hang offend tutakai serikali. Youths out there. Gomzao mashetani. Hello.
Atamboy is a chama. Atamboy is a chama. See kama you surround it, muungana. Atamboy is a chama. See kama you surround it, muungana.